Download from ZReloaded.com.
More music on ZambianMusicChat.com.
Sacrifice is the hardest part. E puwa chili la vengi. Baja bintu vika limba limba. You are always there by my side. The only thing I want to say to you. Kutasha manta. Ona lomi kwino ma hapchende. Kutasha mabe. Iwe munga vila. Shifo hapona. Kutasha manta. Ona lomi kwino ma hapchende. Kutasha mabe. Iwe munga vila. Shifo hapona umi.
Witness wa kurusha kwandi. Witness wa mumesho yandi. Ni wafuti witness wa unosho kwandi. Kati nchini chero. Wasanza shandi shapa kachero. Bana nani mwa denga bandi kati bashina yo winga kakule tikwaka kama mwana wati ni nani. Na kutoma sem sem pide yadi na nombe fo yaba sem sem. Na kutoma sem sem aramona taka pambura ta sem sem.
Ukula na love you shali anguka. Sacrifice is the hardest part. E puwa chili la vengi. Baja vitu vika limba limba. You are always there by my side. The only thing I want to say to you. Kutasha manta. Mwana lomi kwino ma hapchende. Kutasha mabe. Iwe munga vila. Shifo hapona. Kutasha manta.
I wanna speak to your moons and I chose anyone on my me when I decide. Nalela nguru kechon kekala zete tibuina mambiwa ya rikala. Twalipomo eko nale turukusha. Haringenyo banakuru ineno kukusha. Nanguna wa wale fomo kunjimia. Hali nzuri lepali wanane paninzimia. Kamu kuroza iwe. Sinia. Yabo tangu chomune. Sinia. Iwe. Kwa better for west. Na kutema west.
Ukula na love you shali anguka. Sacrifice is the hardest part.
More music on ZambianMusicChat.com.
You are always there by my side, The only thing I want to say to you, Kutasha manta. Mwana lomi kwino ma hapchende. Kutasha mabe. Iwe munga vila. Shifo hapona.
Download it from ZambianMusicChat.com.
Download from ZReloaded.com.